yako naruka kangedere uwa mashaka mashaka oh baby iwe na shaka mashaka wana beba mita oh wana beba mita yeah 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 wana beba mita oh wana beba mita
Na penzi we, sito ficha na kuwaza we Wena maticha mapenzi babe 24/7 everyday Everyday, every place Na haters tupa kule kule 24/7 everyday Everyday, every place Tabasamo lonalo baby Nataka mini we nalo daily Kamu ingine mina goma hellish Niwe nawe nile yako penzi Nipate tunda lambili hairy Nipate ladha kahali berry 27 tule bata Paris Damn your ladha me so crazy
Kendi yako na hiva kanjegere
na hiva
Maraha yako na ruka kangedere Uwa mashaka mashaka
Uwa mashaka
Oh baby Iwe na shaka mashaka Wana beba mita Oh Wana beba mita Yeah 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 Wana beba mita Oh Wana beba mita
Sengine sepeshe Kama mahabo njo unetepeshe Kipa na nyonga asali nonjeshe Kiuno kubola kwa stadi nyongeshe Na studio vibe nikipata modeshe Ni click the max nifanya tepet Kisha subui mwendo gali wa sembe Tukiba mamut jumlisha na tene Johnny sebeze tiga ni kutego Nataka mahali wataka vitengo Nataka Ferrari wataka Mercedes Twene masaki au twene manzeste Penzi lako tamu nakula Bila mpira bila capsula You're my baby girl I'm your platinum Kama unaswali ni question up Penzi lako so vernacular Out of features, up or track Ni gorgeous na spectacular Ukini kisa feel like Dracula
Kwa penzi lako na hiva kanjegere
Na hiva
Maraha yako na ruka kangedere Uwa mashaka mashaka
Uwa mashaka
Oh baby Iwe na shaka mashaka
yeah.
Wana beba mita Oh Wana beba mita Yeah 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 Wana beba mita Oh Wana beba mita Yeah 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 yeah
Oli Oli
That roots, man.